easy day utulivu location bada kuzisaka kwenye kumna nane zangu leo tanetaka moment ya kuvuka miumbo na mipaka hata sipo jirudie lando hii hapa
kama nipo kwenye ta na vuwaka hallelujah thank God papa na wanja ni mpana kama kwa mkapa
na sipo mbali nipo hapa
hapa
naona tuna smile when it time kuwacha.
Wow,
looks like kuji mix when you fix sharp fix coco scratch kama disc
cut work to the piece
hiyo ndo hali halisi kama tupo kwenye movie vile kumbe mega pick kama noma nayo yume nilete cheese botting kama juice subiri ripoti mundo nakimbia unaweza sema send bolt kila kitu hoti hoti
yo finally uzee kama unanipenda nombe kama uwezi kaa kimya kama unataka nongee fire uwezi zima zima kama unataka uchochee yeah yeah yeah. Yes, as long as I'm happy then I'm blessed.
Blessed.
I'm ready for whatever is next.
Yes.
Kono moja weka juu mwingine kwa ne chest.
Let's keep it real Mungu atufanyie wepesi.
Yani
Mac test check 1 2
kila kitu bab kubwa.
His day bab kubwa kana kwako bab kubwa. Wasema bab
kila kitu bab kubwa not spot wajuba vinganga nao hawakosi na wananganga kama ruba bugivuto kama pombe au wakunywa kama msuba zba tumeferi ka mtu asojali muda kama una kadi ya kuchanja bas chanja tambuga ya mojanja sofichika kama rafuvi ya chuga mood zipo high but sky is a limit
so loyal be lie all I need at a 1 minute
Mac test check 1 2
kila kitu bab kubwa
his day bab kubwa
kana kwako bab kubwa wasema bab kubwa
yani
Mac test check 1 2
kila kitu bab kubwa
whole day bab kubwa
kana kwako bab kubwa
wasema bab kubwa
bab kubwa.
Show in the night, walk a chini, walk chini.